studio Suman Ahmed Kettini don yamde joni jabbore mintaji chapande tat kibaruji mode fulfulde commune Omar Hamad Janga to do machinadi Ayuba Mustafa and there ko kibaruji medeni en kala e vide hande alarba sap e jene le region woni ko batu leede adunaru wada do filla durudigo e nyaw yakko dum du on nanan ko ardi be loctorore birne koni kali do filla ona wala gouverneur region difa jami yade to jom en loreji ko joji nimbe no jara bi'etedi golf di ngata lambaji leydi Niger dum du kejanama wakati chapade tati lewru ci garo yewtere men pini hatta ya tana halo do suka debba tawada der galure nyame gado gollal menije wadande suka be kullentere kore jam herte modde yerno kalirnode hande alarba o sappo e jene lewru ci en dubu jinaay didi en o gay en ay woni ko batu nyalande ittanande leydi adnar gam duru didi en nyaw yakku wada kolati hore hala mu woni nyaw jakku hale do filamudo colonel major garba hakumi ministre kajido fi cellal bibbe leedi o hali e wiide ko wattoni be milioji chapande joyi kambe woni ko ona wala tawta wajo torrata der sodu duniyaru yere duni no fedde leede adunar hawjinde fi cellal bibbe adama be holliri leedi Niger no tawa der leede de ona wala jakku buri torrude do pecce joy do hemre e ko deke funo suka be no rimde tebe e mun ko ummoto pecce no gay e tati e ko deki do hemre ko lati be tawdabe e na wala on nani fawale joni ni bi en der lawol batu nyalande ittanande leede adunaru gan durbi didde e nyawala jakko wadi ko hande alarba o ardi be lokotorore birni ko di cigile yilaru tindi jewtinaaje cellal ballini be sakko gonda e ona wala addul mu'min kajido filla habaruji der de loctoronani ko Asuman Musa Arjika
tawannan cuttat
nyaw yakku neddo fu e fodde no bibbe nyawgu endan tawa der bandu mum ss e mu en nyawgu endan buri sattude gam waddande terde bandu joomu nandana ni hal ko waylita dudal himbe tawretebe duni nyaw yakku gu endan no donudun no he saro ss o dum de no tawa he neddo dun no holla ko sarobe neddo dido ben fu tawra nyaw yakku gu endan umma tore worbe e rewbe de no gidi dewlude no gar jewtinaade cellal balli mu en gam andude de ni ibe tawra nyaw denno min galano ar yewtinaade ko waawi hewtaade cellal balli cukaabe dimoyteebe der dewgal be enden amma handen ko miden tawra arede enden miden cembindina wodube annee dewlude fu gar yewtinaade cellal mu e
nanne mbiyen ko be bonnoje awatirde bangude hikkande hikkande der wuroji commune Tagazar département Belle Yara hebi jaleede dun do batta Allah e remobe yaabe der magasaji ngirgirtiri sodode safare e durbidide de kujje salu udu o demono chono awdiri belle yara nani ko wi Zainab Abdou Domaj
der dungu gumin kebe awre didabo fuddama illa boggana wari bani zumbu fa yotto tumboron sari e tumboron atta fa yotti fama awre arano mube gadi e kebayi tobo didabo say nyawre gonnati ak der gawri awandi dum wadi demobe gii no dum wadiri wadi demoben be nyawde nati der awa titi mabbe jawni gari sarusi hawjini e fi demal dum wadi awre didabo on demobe ben gari choodi safare be gattari awdiriji mabbe minen gatta dane yago e demobe gido nyawre nati awa titi mufu yawna halna jowru on o andena sarusi hawjini e fi demal kamben yewoita ektaruji foti wadi bononda on na il safare de handi wattane awa tirdin
gandadin safare
ne mbi e der wakati chatuto idun tarra nimbe gure laddeji kewbe gam huntude muraduji mabbe wadi ko wobbe mabbe no dillo a der wuroji mu en warde tefude ngollo ko watta misal iri ko chonno hudo tawado der leydi belle yara o mo seydi abdou winditan yewtidemo
fuddo wattanmi miɗo hawra faa dow laawol mangolgol jahanmi mi ɓotta mi wadda illa ƴamɗe de kantumi gollal mi fuɗɗata miɗo hawra huɗo kon nder ñalowma miɗo waawi heɓi tagge hudo chapande tati na chapande nai nyaloma fu mido wadda wuro mido resa mido sonna der torko kammi bottata hudo kon chilagon mido botta tagge chapande nai na chapande joy mi wadda wuro del lewru mido heba hano labi didi na chile tati ko jahammi mido botta mido wadda wuro joni taggere fu walana kemi didi na herme woygu chilagondo no wada ba kemi didi woygu de taggerde no
mangu
General de Brigade Mohamed Ibrahim Bagadoma, gouverneur région Modi Fakenga non onodi hokkobe habaruji to cabinet makko ngabatte famminde nimbe do filla jom en loreji ko joji nimbe no yara bi'etedi golf der region dun do o wi be ngatta lambaji leydi Niger o hejani be wakkati do yade chapade tati lewru juin garo o kettine nane ko wi mani Musa do majju
motoci ne wadanda
loreji non tawradi lambaji leede yasin fadde jomiraabe loreji di endan wattande loreji mu en di lamba leedi Niger be joba itte lambaji leede yasin di endan ka en no himbe be endan gattani loreji mu en no ada himbe he ada mu en no jarano gartira dundu ko buita kebal leedi Niger dino gallore fu juuda leedi yasin wadda Niger to saito wadanaama duwan itte gon jobe assurance e ko nande titta fu sode denko lore de endan acci gollire der leedi min kisake du didabel mum darude ko dudal keppitande gadaade fu misali do joyi tati de endan fu iri loreji di endan gona no nawtore kippitande de endan
wannan mu ana kema mutanen mu hari
ke jorande na guno hunde mawde no beydore harto yaadu yeso kanjum wadi ko bi en filla ke jorande na go gartudo der region di fa misali boso dun wadi ko gollal nangugo liqe luma ko mudum fudda gam batta Allah e bawde ardibe hausu e bibbe region o la wala kaccalla bi wuro boso nonani ko Abdoulaye Mayne do majju
darballa jamaare hawtidaade sogeji do moji leedi kam fu e gattul juude ardibe cakantaraade de enden ko watta himbe gatta hakkiloji mu en kulle de enden fu gaddi ko boso handen himbe fu no don no ko juto golle mu en sedda sedda ummatore de enden no heba ko wada humtude haajuji mu fa handen kulle de kebata ko no denno no kebu der boso dalila lumu liqi amin go enden lumotobe juwambe Nigeria Maiduguri no gadde nyamri e kulle kewde de himbe kaaja ibe ada liqi amin budaadi diidu e jaarton enden sonnoidi balu ikechi no kebo do enda handen ganjande didi tankei tamotobe be enda tamo liqi di enda gadde sonnande himbe dundu beedi sembin dinde lumaku cakantarare aminde
nanni e lawangal batulawal tatabal ko wite tarmamunu dun no sedi e ko wanno witti dun misali wonjitama horrede do gollitirde jamaani jondo Amadou Sanda Maiga kilidi gilido o batu nani kowi Samira Ruafi.
Nous sommes venus.
Mingari batu hukude lawol himbe pudda subade tawabe der tewtewru barjariji indiradi tarmamu dor e tarmamu der sigila subade himbe dartina kuno wodi hikka. Fa yottade to dum hala kebudo barjari di enden tawabe der tewtewru du enden neddo en funo wawi andude didi foti hebi. Rawani sette batakiji bindadi din enden pirta denko neddo fu anda dimma didi mun dikke hikka fotay batakiji binde illa natudo wetcho internet sigila on pama hikka du sigila yobude himbe har nawtorare are jamani de enden ni joddinama gan cuba kiji din enden balliram min siryanade fannu fu
créer quelque chose pour la catégorie
nani bi en sarusi kaji do filla durgol département mo tesawa sigila ke barol bosaji dingala jomirabe goddi no jilo der gallure tesawa ne koro majjudu tawa kena e durbididde e nyawu bosaji kaaridi ko lati hebano mo bosaru ngatundu goddo fa kaari docteur Mati Ibrahim ardido sarusi kaji do filla durgol der tesawa nani ko Ilya Mumin
minen poda hakkiloji himbe be gada hilnare andudo no wodi bosaru wadana tugal ko hisa nyaw karaki bosaji habba bosaru mu der badem ganta yilo gam bosaji yilo todi kanji godi nyaw karaki bosaji kenga himbe nayo kam bosaru dun ngati no wada safari ko ugine sappo ko goto fusodi e dabbaji ko dungati denne dun no mursere mawne daabu min gattanta safari ko warata di min desa der jamma dow laabi din denne bo saru wuro kabbe yilo to din di gala jomiraabe kanji min barata
waldere witende nallo so kawritar rewbe durwititobe ekintinde rewbe be gala bawde do gattol sini non de cadale irde hem be rewbe goni e hawride der golle mabbe de kalifa ardido fedde rewbe nani ko wi Amina Idé do majjo
gaskiya haraka rini
gonga golle gattol sini gollal non galdeni e rewbe nangingal wodi no heban barke maggal sanni mido ekkita himbe golle den kasel no wodi projeji dum golle ditta illa dubbe idi e joy kuddumi golle de hido gollida e sukabe alatimi e rewbe godube laru gambe keba ko be pirti muraduji mabbe minen keba satarma gan himbe no andi ko minen gatta gollal gal amma deni golle gaddama e tefatamin gam min kay gollal gal mirunugal no e inna am sadara mumin goddere wuro ciiro kan woni rafi kokkol habaru do gollal gal min gattagal deni wi a golle jungo neddo no wadi fu heban ko firti muradu mum
alhamdulillah
sangarten e yewtere meden pindinol Firdausu Masaoudou o sukar debbo ummatore non jon duubi sappo e jeddina tudon der gollal tajol kata kuje biite dum menise wadude dum kullen tereji ko sukabe famarbe pijirta hande o latake ngeengudo der mun e ekkintide sukabe ummatore Hawa Usman yeyi hawroy e makko Ali Nyalli famtini
bangabana hubere nyame tawaden ton der commune Diobo fongo mayo to Firdausu Masaoudou suka ummatore mo duubi sappo e jeddi tawa no wada meni zaku wadude ar fijirde cukabe famarbe nani ko o famtini do golle makko de enden
da do coiffeur mi do wada leso e coiffeur e table e almoire e tele table abba an ekiti kam golle den go gado leci mo wada sudir leso e coiffeur e almoire kebe jeddi e woygu mi sonnata dum dambugal baade amen mi wurtinta dum mi sonnani deni mi duwoy e koldo mi sonnana hore am der nyaloma mi do sonna kompideji leci tanji tatina nay sukabe he innira e fu no cioda he am
bako kata koji Firdausu o enden gollirta wadude are de enden Firdausu o enden ni no gollira du ni lopal wadude are go
mi do gollida lopal mi do wada machine ko lopal na kulle ko fedirte suudu mi do wada do niwa golo balad
Masaoudou Abba Firdausu minizienon o gadoo sudirdu Allah etittinkinaku bi ko debbo o enden o mo sembin dinamu wadude golle makko de enden e yarude de yesu
gadon shine tay
korolu don non kulle non de min garta e lope ko fedete der tudde e kulle ko sukabe fijirta minira makko e mawnira makko funo bawido
dinamenizeri
Firdausu no ekkintina duni fa handen sukabe worbe e rewbe golle mudun de ko wattotobe jodo bolum be gala ko be gada Firdausu Masaoudou
mi waddanama sukabe mi ekkitibe golle den deni poitiri lokol hokkama sukabe mi wartan mi ekkitabe kasen deni mi hebi sukabe no gayo fu mi yaham mi ekkitabe gollal gal
Jean Tahirou classe joy tawano janga omo limtedu der warobe ekkitade gollal gal to Firdausu omo hidi du natude gollal gal enden fadu ekkintinde bandirabe mu
Ayite mi wadan dun ni non seni do wadi dun heba na fakka majju balde tati manai ni non mi do fami du e kintinon gol sanne gam do ay wadude leke e kata kuje mi do wadana dun fay minyirabe an
der wakati powtiri lebbi tati di sarobe na kanino hebande cukabe mu en ko gada fadde mu en yofude cukabe be enden yilade der bangeji
Dawon to kibaruji meden tili e fulfulde kirta to jam hirti.
Nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joyi do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joyi en.
To on jeggitin sigilaji jeddire.
Altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke.
Talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joyi.
Aljumare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wadder jeddire.
Aso e alal habaruji sukaɓe ummatore yande joyi lasara e tokkinde en fu fotten fada studio kalangu yaɗo leydi Niger.